FM.
E honore he kororia, e maungarongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Arohaina ngā teina me ngā tuakana, whakahonore te ato tātou kīngi atu heitia, te whirinaki a whatumona. E te ariki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka i piki ai a tāwhaki ki te rangi tua ngā huru. Tukua mai te ngākau mahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pununga tāne, pununga wahine, ngā morehu o tēnei ao, mate mate tino i atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki te a mai i roto i ngā mahi, whakaorengi a mātou, i roto o mātou māuiwitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō ti āki ngā whakaora maramatanga mai e te atua, mō tō mātou kēngi atu heitia, mō te whirinaki a whatumuana, Te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwiana, taino ki a mātou kato i te rangi nei.
Thank you.
just so hard to find. You'll always get the other kind. So listen, all you fellas, take my advice. When you get something good, you gotta treat it nice. You gotta hold on, hold on tight. When you get something good, you just treat her right. Kiss her in the morning and love her every night. You gotta hold on, hold on tight. You gotta hold on, hold on tight. When you get something good, you just treat her right. Kiss her in the morning and love her every night. You gotta hold on, hold on tight. You gotta hold on, hold on tight. When you get something good, you just treat her right. Kiss her in the morning.
Tereo, tereo, tereo irirangi.
O nā te tango.
104.6 FM.
Tūmeke.
Ahakoa heiti te matakahi. Ka pakaru i au te tōtara. Ko tōna tikanga, ahakoa heiti te toki. Kaore e kore, ka hinga te rākau rangatira. Hei painga o te iwi katoa. I may be a small wedge of a small army. Been being taunted by a large force.
Te reo, te reo, te reo irirangi.
O nā te tango.
104.6 FM.
Tūmeke.
Thank you.
Te reo irirangi.
O nā te tawa o.
104.6 FM.
Tūmeke.
Yeah! Do the make a walk! koe tonu te tīmatanga o te hakarongo nui, nā te rauparaha, ara ko kamate kamate. Hoi anō i roto i a Waikato nei, ko te wāhanga ka rangona i te hōtaka nei, koina te wāhanga ka whakamahia e Waikato, whānui tonu, aina puta ai te rohe ki wāhi ke, koina tonu te te o ngā ngiri, ka kawe e te iwi nei. Hoi anō ko tō rangatira tonu tēnā e whai ana i te tana toenga, kia tai atu ki kamate kamate. Ana me te miharo hoki i a mātou i tētahi tangihanga i tēnei wiki tonu, ka pērā, ka tū ngā mea Waikato ki te kawe i te heoranga mai, kātahi ka tū a tō rangatira me te whakaoti i tērā o ngā ngiri, a tai atu ki te wā o kamate kamate.
Te waiata e noho tūheitia. Koira tāna e karangahia nei tēnei wā, nā te ekinga a tūheitia hei kēngi, ki rongo i tāna ahurewa tapu o ona mātua tūpuna. Hoi anō i te wā i titua, e te puia herangi, ko e tū te rata tēngua o te waiata. I titua e ia, hei whakanui i tāna tungāne, i a te rata, me te whakaingoa haere i tōna rohe whānui. Tūranga waiwai, ke mureti hei okoro horoi mōna, te haona kaha, āre ka hānara tērā, hei haona kaha mōna, nā reira ka haere haere te waiata i te takiwā me ki o Tainui Waka whānui. Koina ngā hei whakanui i a te rata i tōna wā, eke ana te ariki nui ki te torona tapu o na mātua tūpuna i Waiatatia e mātou ko e noho e ata, ngānei ko e noho tūheitia te Waiata.
Tauhuata I tito I roto I ngā tau rima te kau I te wā I hoki mai ia I te pakanga tuarua I haere ia ki roto ia te rohe pōtai I te nehe nehe nui ki roto tonu I te taone o te kuiti ki reira I tuai ia te whakaturi ia tētahi o ngā tētahi kapahaka ko te rau aroha tōne ingoa. Anō nei hei whakamaumaharatanga ki tērā o ngā taraka I te pakanga tuarua me āna mahi awhina I ngā hoia.
Yeah.
tāpā tērā i tito. Ia ki tāna kōrero i āia i te kura o Hato Tipene. Nā reira, tērā pēr hei ngā tau 50 tonu tērā. I kumia māta i aua wāta, kia piritahi aua wāta, mo te whakataetai arohe, i roto i a Tainui, i te mea i tēnei tau, i tū ki roto i a te kuiti. Nā reira, i whakamahi aua wāta, hei whakamaumaharatanga ki tō mātau koraua, me tōna piri, kia Maniopoto, kia Tainui whānau.
reo, te reo, te reo irirangi.
O Ngā Tītaro.
104.6 FM.
Tūmeke.
Ia kui moe moe ia, ko te pua waitanga, ko te whakaaro. Ko tōna tikanga, mā te moe moe ia, mā te wawata ka whai whakaaro. Ka whakamana hia te tangata. When I awoke from my dream, my aspirations were realised. I woke from my dreams to the blossoming of thoughts.
Te reo, te reo, te reo irirangi.
O Ngā Tītaro.
104.6 FM.
Tūmeke.
Yeah.
Te reo, te reo, te reo irirangi.
O Ngāti Tawa.
104.6 FM.
Tūmeke.
Tainō kia mātou katoa i te rangi nei.